isso. Sema isso. Sema isso. Gina là con la tua miniva.
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Come on, choir, sing.
Yesu,
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Sema Yesu, jina lako.
Yesu,
jina lako.
Jina lako ni la kuaminiwa.
Everybody call his name, sema tena
Yesu.
Jina lako ni la kuaminiwa.
Tunakuita we Yesu,
Yesu.
Jina lako ni la kuaminiwa. We call you Jesus,
Yesu. Jina lako ni la kuaminiwa.
Tunakuita we
Yesu,
jina.
Hebu paza sauti yako kwa sauti zetu.
Yesu, jina la.
Kwa jina la Yesu tunaokolewa na umasikini. Kwa jina jina la Yesu. Yuko mtu mmoja ananielewa. Hebu taja jina la Yesu. Wacha anga hili lijae jina la Yesu. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name now. Wako watu wanafunguliwa. Walitaja jina la Bwana. Wako watu Bwana anawafungua. Alabra koria hanele la moshata. Rekororo la moshe delele voda la mahane. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. Unapolitaja jina la Yesu. Right now, right now, right now. Jambo linafanyika katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kila aliyeingia yuko katika kifungo. As we mention this powerful name, unatoka katika hicho kifungo. Aradara babosha tababa kanderere babosha tena. Rapakana na babosha na mama babosha. Araboku shiane na bahane na baharisha. La babosha derere babosha na bahane na babosha. By that power, every yoke is broken in the mighty name of Jesus. Ninavunja vunja kila nira katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila nira ambayo mtu mmoja amefungiwa nayo. Jioni ya leo haitakuwa ni jioni ya bure katika maisha yako. Walitaja jina la Yesu mahali ulipo. Call his name, call his name. Alabra kena la hande da ba sheta ba ba bosha. Call his name, call his name. Call his name, call his name. You come to moja pressure inamwacha. Vidonda vya tumbo vinakuacha. Wewe ambaye tumbo limefungwa. As you call that name. Arabo boshe tenelelo. Hakuna aliyewahi litaja jina lako akabaki kama alivyo. Hakuna aliyewahi litia jina lako akabaki kama alivyo. Unabadilisha historia. Unabadilisha maisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yata na mana na na nesha. I feel the power. I can feel the power now. Let's sing it one more time.
Yesu jina lako ni la kuaminiwa. Yesu jina lako ni la kuaminiwa.
Let's sing together, sing it. We surrender only to this name. What take mikono yako juu. We call his name. Come on, say. You tena call his name.
Well, yeah.
Kwa sauti ya juu kabisa mara ya mwisho, call his name. Jesus, 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 Jesus.
Yesu jina lako ni kuaminiwa.
Come on, give a hand of praise to Jesus.